yande joni tori min tacca pantat studio kalangu habaruji fulfulde lay koy kibaruji den kala hala nyalade sappo e jeego ittanaade gabbat durdugol e torraji ko watte yaade e rewbe dundu kondani en nanan halaji ko hala do mudum sabe Allah e fawar jondi police goto o wi hono himbe murtina halaji lanna kan watto ko dum heba dum timma noni fawar jondi kondani hono rewbe na mbien jokka rewbe tawdaabe chadale har filla ko darto non laddugo noni kaindu kondan wadi luma kollo mudum en ballede enda dundu be gaddana kullantareje debbe gonbe gaddo e juude mabbe kanyu e kulle ko be gonbe gaddu enda kanu be boy toro rafi sodobe do majjum yewtal men pinna hande studio kalangu yaran en e le commune yebo do gallu nyeme tawete neni gungu nokko to juude tem fawar jondi kondani fedde hono gollobe gongono gollado en ga batte wadde demen yarne tede dundu kondani hono projet mbitele 3e kanyum woni ko walliribe nokkuje den enda min Soumane Amadou nyallinto on jang kandu woni ko jangodo habaruji di enda e fulfulde hande de en putna go fu ginanda ni hono dental pelle rewbe e sukabe rewbe latibna darani gambata durdugol e torraji ko watte yaade e rewbe enda do leydi Niger Kenya de enda be ngadi battu mawdo do enda nyemay gambata alle famminde himbe do fi ko darto nyalade sappo e jeego itana durdugol e masibaji ngatteedi yaade e mabbe kambe rewbe sukabe rewbe enda do leydi Niger yerno fawar joni ono jafodom police goto commissaire police goto biteddo Zuera Hassan Hausseje lati do kanyo hawji fio enda ele police be ton o wi ko wodi e majji woni to nedda wada gacce fu tawe wurtini halaka dun tamata ko dun hebe dun hanta kanjo halni Hawa Usman
meden don meden gada battu ko balde sappo e jeego o ganduru didde golle hinyere e biddan bondaku ganno wodi ko neddo wadante ko hana du der muyde mudum har ko darta hojude teddeni modu wadani golle hinyere biddan bondaku meden sembin dina bedu wadani iri golle de endam be jaha be kaloa deni be jaha e haloyde to gacce mabbe no der ganno wodi nokkuje dedum ittani gan hojude teddeni bedu wadani iri golle de enda kasen meden don meden kawra cede gan hojude teddeni bedu wadani iri golle de enda gan no wodi himbe godon be kecora be gala bawde be bawta koji teddeni mube
pour la prise en charge effective
nonni tati yadi jetat lewr december ndu do nono fawar jon toyte parler de 29 juillet gallu nyemay wonno ko fawar jon luma kollol wada dun jottina are ko hono faande rewbe tawdaabe laruji hono fedde mudun en wonno holla nenne kamere be na gonu ngadi kulle den enda be gaddi be kollide gam battal be keba cioggudo majju be kollade kondani himbe gallure nyemede faama dum faa woda kanon woni be bi hono himbe warobe soda gala na gara sanne ele lu mabbe kollongol enda nonni faa hande du kondani hono bandi min biyetedo Zainabu Abdou kanyum won ko yeto mabbe nanni ko be kollide dum enda fi halaka nanton joni
meden gada nyogol urdi katare diyan sakuji jangobe der luma kollol gol enda cioggu wala sanne himbe galano gara sanne gande be garano babe coday e be dara welamme meden tawra raf cioggu gammen gattan cede men gada kulle de gada lebbi e de desi sodobe gala meden gada kulle kewde der komen gadata du enda noodi cieku nebba nai katar de uyarta e ko nanni titta kanjum men gaddi der luma kullol gol enda de men gaddi kulle de enda men gaddi meden gidi himbe gara dara annano du wadirte hano luma kullol ko du woy wadude himbe fuuno jaha menen maani himbe no gara amma sedda sedda no
nanni to enda gaya won ko jatta region mo do sononi rewbe tawabe ley faande fedde wi'etene makani bendu kondani ngari kolli golle mo ko wargo dubinaadi de didi be rewbe du kondan woni fawar jon yartobe maaro non enda der majjum be bi chadale no wodi sanne gam batte alle be gala be keba no wodi sabu maaro ngo enda hono ciede mun tiidi ciade ke nonni dum alle e ngo wurti ngo yare leede godde fereje godon Zainabu Sirfi goto e horejo fawar jon dental mabbe gal nan ko halni fadel alu
irima kebo boray sego
e kolli himbe golle de min gadi heccede de min bari to bayle gadi sabi deni jomun no wada golle mun himbe no nangan dun ay jaki yesu no hebeti gam min kebi balla be min golli jitta far ciogu gundo minen chonna sedda sedda gollobe sarusi be kambe gartana cioda min kebata neddo goto ciodo hano sakuji duddi sanne amma deni min gadi hano sakuji no gay hidi ciode worru worru faadi kanta sadra mawdum min godi kan woni maro on mo moddina kan himbe Nigeria garta cioda e dada wakati gonde hana angre min kokki demobe to fu min ketta maro minen jama he horebe be gadana min lumo der wuro amin go ko watta maro on tayare
ni Nigeria ko ni bor fomo se ko kade
nani hono e fahande der wuro tengo dammani jia kana e der commune mo cibir region mo maradi don wonno to fane himbe go ngari ngarde kabodo be famaka mo enno hankende enda be diwtake don enda himbe didon jiaabe le himbe gon jiaabe le galle gote non du fa hande du don kanoto du konda be ngadi hon non enda be diwtake ton du konda himbe don wobbe jiaabe no kuro wotere ele commune cibiri goto on enda sey veket non nanon hono baabaade hono mo himbe mo dilira to enda dammani ko halani bandi min biete da Sadatu Ibrahim
Dekirabe an dido kambe bibbe dido be diwtani kan cukalel gorel e del kambe damun ci an ko be dilidi hemum rawani nimbe tato be diwtani kam der koreji e ceede ko dilli danam hitande hikande do nona kanom no wada damun ci ko ela soji did ko be dilli dani kan hemum be garana le baade an midi e mintaji chapande tati denno sukabe ummatore wuro tangama noddi sogeji kawji di filande enagu din na ko cakalereji nay ko be garoy be ko kitakebe benji taybe gam do der wura min da wadi mintaji joy e dilidu ayottoto kerol e leydindi labi kewdi ibe pella kambe ke bay ko pittumi hoggo doggude hippitara arande de bibbe bombe be ngadi balde sappo e nayi ngaddumi e mabbe ko kemu pabral dun do million goto jobbi mu cede sefa
nani hono fedde hawjinde hono yewtinagol hono malfaaji jogitede leydi kandu konna wadi hono yewtere pindinol e tindi gam batal himbe famana kunan tare njoppete lati du no way fusule wada bonanda kanyu e kedde ko kon heddi departement mo filinje no herre e leydi mali nokku non lati du der leydi niger no tawda chadal har filako dartinde nagu sanne tondu wontube ngadoy dum Almansour Mohamed goto e fawarjentaabe le jahangal en nan ko halni bande min biyetedo Asumana Amadou
La prévention fait partie
sur dedum no tawa der dena ku deni du wadani himbe pirtol ko e do sador maji do jabe puttoje e be tunninirta himbe wayi waddude to fu dum ustira bonnereji koni du wadda hanne alla e rafi dena ku ko tawa der leede sahel do bibbe bombe gonno gatta jabe puttinoje der leedi no tunninirta bibbe wuro e sogeji dum du wodi nafaka sane du wadana himbe pirtol ko be annine du do labi fere fereji do fi bibbe bombe be enda ga himbe anna labi di koja ko surde dum
de prévention
nani faande ni ano to endan ayordu kono ni préfet on endan jojini lawol jeddi lewru décembre gam batte hadude yilade wakati Allah fu yilade wakati Allah fu wi ama se yottake yande jettati futuro faaya yande joyi he jere wonno ko hada neddo fu wurto e nokkure mudum yilo wona wadda do moteur e ko nandi e mudum dum wadi ko fawar joni der gallure gayande le gallure ayordu dum yewado dum yewdu kono gure battide gallure ayordu endam kano woni le andinore worde holli wiide ke hono himbe gonno worbe hattaake kawon sogeji binibe kamondu konna ni hono mobilaji mudun en e faande horebe dum woni laamibe nonni kany e himbe sariya e hawtaadu kono e mobilaji latidi himbe waddo ballaga mudun gan hono faabaade himbe kany e reenugol himbe kay ka hada ka yelaade nonni faande le kibaruji di ni faare jomi ni gaddana on do fi ko darto hono kabe ko watto to en le region mo do sonon jokke gonne en koti to en gaya dum du konna yelu woni ko faande horebe gaybe yeyi gam batte alle e faande wadde pirto ko e tindi yaade himbe tawtebe to enda sabu alle e faande be gada jonde jahakkude mabbe asumi a barshika woni prefet mo gaya tawade le hore jarangal nan ko haalni faade aludo jahangal mabbe gal enda
Nous sommes venus à Adiga Kaboye.
Mingarana donner wura Adiga Kaboye Nangande Sigila Lobo Mondoti Bewurongo Ngadi Sabu Kenga non Raf Pambral Nati Hakunde Demo e Durogo. Kosukabe umatore wurongo umani duro beben. Ndeno joro wuro on endoti ben kadibe. Alla du wadi potal warti le wurongo. Ndene mingarana ye tude do tipe wadu mballa mudu sotondirde enda hakunde nimpe. Bekoli kobe tokiti sotondirde enda am e potal hakkunde nimbe departement Gaya on fu be kojini min aadi du ko be tokkitito gollirde le potal e pamral chaka mabbe deni wolde nati hakkunde nimbe jowro halante deni heppi den dun yarete to suudu kitendo
tribunal de justice
nanni tana agades du konna ni hono batu goddo wada ma ndartina du konna ni himbe gollobe do fi ko ndartene golladje je jaay kanye himbe wadde ballaga mo hono non enda gam batte alla be jeew do fil porje latin non hawji reenu golladje je jaay kanye e fawarjo mansaje gonde sobir leydi Niger to enda agades adamu Buhari kan wonno hono horejo fawarjo ni hono ko jewto leede meden yannange Afrika kanye Afrika hakkunderi e Mauritanie e do fi o enda nan ko halni bandima Anice Karim
le programme de gestion
sirren de ladde e jaay ko taado e leedi Niger waddi laabi kessigol der sigila on enda laabi di enda daltana ardibe communiji himbe commune be e horejo leedi e ministere kawjido fi domo ladde e jaay e kawjido fi gollirde regioniji be kawre be gollido ko watta dun joddina sigila ko rena ladde e jaay dun joddina du sigila ko wadda yaadu yeso arzuku leedi dun hokkan du laawol dun hawrata ceede wakkati warde wakkati dun heba dun gollido himbe e be juude mum ben tawa der ga rewnde ladde e jaay ko tawa do e leedi Niger meden do meden kolla golle ko dum wadi hitane wittine de enda e sigilaade golle de dum fay wadude hitane du ujinaade de e laso e tati watta du hakkillo hebude dabareji ko wadde yaadu yeso arzuku leedi
plan de développement économique et social
non golobe fi ministere hawjinde red leydi Niger kay no taande red leydi be jeeto en tesawa Kenya gam batte hollede laabi ko be koydo fi ko narto dillo wambe leydi e leydi dum dum gam batte himbe faama ko tawa e der majjum na fiu rabiu kanyu o yo chawirte non de ministere de hawjinde red leydi nan ko halni balni biete do Ilya Mumini
la rencontre a tesawa
toral gadangal tisawgal natana der filla sigila golle ko ciewtinagol do fi sigila dewtere hawjile fi himbe dillo wambe leede gomnati leedi Niger yardake e talkuru du ko wadata hanu duubi didi ni talkuru politique do fi himbe dillo wambe talkuru non ko fonditul mayru wadi duubi tati ko harata do fi himbe dillo wambe leede gam fi non ko wadata de duniya fu fi gondo no mema leedi Niger sabi do fi himbe dillo wambe ni Allah fu ananan himbe tefa burto de leddin nano nata na wobbe do bitturo de leddin be jaha leede go denni fi o memi leedi men di
immigration concerne notre pays
yarna mbiyen le koy kibaruji ni ande de enda yotere men pinno yara en to enda dunde neni na mbiyen duneni gongule arrondissement jeebden na galle nyame nokku to itana hono suka uma torno ngada golle kaliji dun du konna projetite 3e ko latidi konan terre solidali kanyum woni no dari gam batte wadde dum no wono golde wono yara asman sina yeto enda wadde yotere di min pirte dengal fulfulde
gurutuma pamral neena gungu der commune djobo de gallu nyemen min tawi gamacha umaru no yerna kaliyam to oremata wundi bundu kan heshu e awa tirdi gum
nafa kair goga do woga ba
nafa kaji di min kapta der mun no dudi su kambe ha ko windi bundu wawtu go miden jara lumo amma dudal awa tirdi ni lumo be gartana sodu de dun der kaliji din cede lokol suka be nyamdu baade den ku der kaliongal keba mido
e go dumo i hannadu mo
ja jirka hektaru gididi kan watta do jonde waldere dem ko himbe sappo e nayo tawa der mayrim duudal mabbe do fu no sukkabe ummatore dun do tawa kena der sigila mo projet 3a sukkabe ummatore be wuro gon keba golle hasan sunna moteur solidali
c'est des cultures irriguées
no demal abatirno wadan tegal laabi no yarnire nimbe arrondissement ji joydi nyamaydin fu gollirta e mun sanne fadde demal gal no wade saito min gadi eto mun ginandam famude lentereje de hem buri nawterede der nokko dun sabi ko min cubi gattal awa tirnidi der nokko
pratique au niveau de ceci
o en awa tirdin hediam mayo e jarnirti dabare non ko fodol diam ko gollidirta e nangi demobe keba sembe ko golli nani famaka attahir idi
c'est un système de charite
ano alhali torko watte ko renata panoji gollireje hita nangi din tonduyu de la sara wadi idi mbawi nyobe de watere der torko on horre wuro pompi ondu watata kanana der mayo fayotto ko watta etter ndiya meteruji kibbu nay hama majjum golloɓe kalijeji ɗen jarnirta kaliji mu'en no sigile kese non moɓe gala muradu essence ɓe baylata nebban nder mum sembe pompi on do no waɗa e terɗe 1200
hooreɓe projet 3e mani golle ɗemal kaliji deneno gungu dabareji no gole no dawre ko waɗata golle nokkure ɗe tabbintina ba gaɗa kantol projet on ko sini hantugo hikka
ɗo wonɗo kibaru me fulfitili assalamu aleykum mbalete jamma.